Together we can fly away, baby. Together we can fly away. Together we can fly away, baby. Forget about this hard knock life. Let's get away.
Mntwana uya baba, mzomusa ekhaya. Angidlali babe, mzomtshala umama. Ungikhazile nana, angidlali babe.
You the one for me, ngiyafunga. Where have you been, kudala ngikufuna.
Angisafuni ukuhambe ngibamba bamba bantwana bajajara. Ngifuna wena kuphela baby.
Mina ngiyasifela. Sengiphethe intombi yange mpela baby.
Bambi isandla sami, ngikunika impilo yami. Ngifuna ukwenza umama wabantwana bami. Ngithanda mawuseduze kwami baby, ozohlala nami. Kala bethi ngeke siphumelele, bathanda mangama baby. Ngeke siphinde sihlupheke.
Mina nawe, mina nawe, mina nawe.
Tonight I wanna lay you down.
Girl, I hope that you're ready. I don't wanna lie, mami. Zokunika lonke uthando lwami.
Together we can fly away, baby. Together we can fly away. Together we can fly away, baby.
Forget about this hard knock life. Let's get away.
Nomntwana uyiflame, got me insane. Angidlali babe, get with the lane. What do you say?
Hamba nami babe.
Fela ungethembe.
When I say I love you, babe.
Uyazi ngiyingwazi, so nobody will touch you, babe. Umswengo waka aliya, uyashisa cause the India. Yabona ngala mangfiga, lama lame ayabandisa. Nama tela gimme, you all that I need. Noma unengani, hela uyisithando sami. Ungaba nagi abondaba ndaba. Hela makushuba baya nyamalala and say. Ngeke siphumelele, bathanda mangama baby. Ngeke siphinde sihlupheke.
Mina nawe,
oh,
mina nawe,
oh,
mina nawe,
yeah.
Tonight I wanna lay you down. Girl, I hope that you're ready.
I don't
wanna lie, mami.
Zokunika
lonke uthando lwami.
Together we can fly away, baby. Together we can fly away. Together we can fly away, baby.
Forget about this hard knock life. Let's get away.